Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Laleli ngilthathe leli thuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Phinda ngibonga ku Godfrey Mwabi usifisa ngaleli thuba. Godfrey, uNkulunkulu akubusise. Mlaleli sesiyivala ke idaba yethu la ebesibonisana khona ngempela sisengabantwana bakaNkulunkulu. Izinto ekumele siyilahle sisengabantwana bakaNkulunkulu nezinto ekumele sizenze. Singabantwana bakaNkulunkulu amazwi esofundisa ngawo uPaul mlaleli umgcotshwa kaNkulunkulu kule nsuku esiphila kuzona kumele senze ukuya ngesi likaNkulunkulu sigcine lapho mlaleli izwi lenkosi lithi ke oyibayo angabe seba kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngesandla sakhe ukuze akwazi ukwabela abaswelayo. Sigcine lapho ke mlaleli. Hayi uthola abazalwane bayamavila kuyabangwa ubani oklinayo, ubani ongafuni ukuklina, ubani oyihe kwasha kwacima, ubani kumele azoklina ijalithi, hey ubani kumele akhe. La iBhayibheli khona ithi sikhuthale ngezandla zethu. Ngamagama abantu basezweni kumele babone abazalwane. iBhayibheli azwani nomzalwane olivila. Yena kwakhe nje kuphela uyakhomba. Mlaleli. Bonkulunkulu ukuthi amadoda ayashumayela ivangeli ngiphenduke ngibe umntwana kaNkulunkulu namhlanje amadoda ayikhuthele ayemisa amatende elima enza yonke lento bese ke itayi bazogcoka uma sebayashumayela bengayiwona amadoda ahlala phansi athi dexe akhomba yowazana usebenze la howeza manje la iBhayibheli ithi ke sikhuthale ngezandla zethu ukuze sikwazi ukwabela abampofu. Hey, uthi uyafika enkonzweni kungcolile kuye umukhomba khomba ngezindle hehe sikwenzi senzile iruta ngimeleze mina kwasha kwacima. Bazalwane, iBhayibheli against umuntu ovila phaya. Singazi ukuthi izulu liphi esiyongena kilo esiyamavila. Ha. Bese isizwe ngosithi ke owebaya ngabe seba kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla sakhe. Ukuze abe nokwabela abaswelayo. Okay, siyaqhubeka kuverse 29. Sifunda incwadi yabaseFesi chapter 4. Siyayivala ke namhlanje. Soqhubeka kuverse 29. Sizo siyogcina kuverse 32. Verse 29. Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo. Ngama amagama izwi elizokwenza ukuthi abantu banyukubale. Ukwezo umzalwana athi ngamtshela-tshela ngamagama ukhipha amazwi abolile alimaza omunye umuntu aphinde azigqaje futhi ukuthi ngamtshela-tshela ngamtshela from A to Z ya akangazi mina hey bese iBhayibheli lithi ke makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo kodwa kube ngelilungele ukwakha ngamagama amazwi azophuma emlonyeni womntwana kaNkulunkulu osindisiwe omthandayo uNkulunkulu kumele kube amazwi aphumayo akhayo hayi abhidlizayo amazwi akhayo even nasepulpiti sakhe mlaleli even nasemhlanganweni yethu sakhe ngabazo aphumayo hey kwabona kanje kwanjwa ama conferences uma kubuya lapha abantu sebadubhula imlomo ngenxa ukuthi kukhona abakhipha amazwi angakhiyo mlalela abhidlizayo la izwi lenkosi lithi ke makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo ngoba into ebolile ayithandeki mlaleli into ozoyikhuluma omunye umzalwane angaphatheki kahle kusho ukukhona ukuthi ibolile khuluma ngokwakhe lalela iBhayibheli lithi ke sithi uma sikhuluma iqiniso silikhulume ngothando mlaleli uma ukhuluma iqiniso ngothando uyakha kodwa uma uzokhuluma iqiniso ngenzondo uyabhidliza ngifuna umbone ebusweni engambona inyukubela shintshi kwasho khona ukuthi hayi ya ngiphethe khona ha umyazi athi ke iskirpot hayibo iBhayibheli lithi ke makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo ukuze libavezele umusa abazwayo. Ngamagama nalabo mlaleli abangawazi umusa kaNkulunkulu kepha ngokukhuluma kwakho amazwi akhayo bese libavezela ke umusa abalentuza abalizwayo. Kuverse 30, ningamdabukisi umoya oyingcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye ukuze kube lusuku lokuhlengwa mlaleli. Abanye bethu ke senza imizamo eminingi ukuze sibonise ngempela ukuthi nginomoya kaNkulunkulu, akunjalo mlaleli. IBhayibheli libeke sobala izithelo zikamoya oyingcwele kuyilo 1, 2, 3, 4, 5. Hayi wena usiveza ukuthi nginomoya kaNkulunkulu ngicotshiwe okeyezo moya athi ke I've got a powerful message. How do you know ukuthi the powerful message? Ngamagama uphethe umlayezo ongeke ezwini lenkosi ngoba bonke abalishumayelayo izwi lenkosi yizwi lenkosi kwaphelela lapho. How do you know? Yes. How do you know? Wazi kanjani? Yes. Hayi ingane kwaneke lesi. Ningabudabukisi umoya oyingcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye ukuze kube lusuku lokuhlengwa. Uma seqhubeka kuverse 31, konke okubabayo nentuthe nolaka nomsindo nokuhlambalaza makususwe kini kanye nakho konke okubi. Ake ngiphinde mzalwane, la iBhayibheli bese lithi ku-31, konke okubabayo nentukuthe nolaka nomsindo nokuhlambalaza makususwe kini kanye nakho konke okubi. Ngamanye amagama lokho okubaliwe la akumelanga kufunyanwe umntwana kaNkulunkulu. Tana uNkulunkulu akumelanga abe nomsindo. Tana uNkulunkulu akumelanga abe nolaka. Tana uNkulunkulu akumelanga ahlambalaze mlaleli. Bese iBhayibheli lithi ke konke okubi makusuke ngithi. Ivesi lokugcina ke mlaleli. Verse 32 bese kathi kumpostoli Paul, maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengalokhu noNkulunkulu wanithethelela kuKristu. Ancenge muntu mina ningahamba singamane sasale sibabili. Ya, isilong pati vangeli. Liphi vese lisho njalo? Liphi? Ngoba uJesu wakhuluma iqiniso macede abantu bahamba. Akaze angathi ningamane nahamba biyelane zonweni zenu. No. Kodwa la iBhayibheli bese lithi ke maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengalokhu noNkulunkulu wanithethelela uKristu. Yizwi lenkosi mlalele kumele siphile ngalo kule insuku esiphila kuzo. Hayi ke ngenxa yesikhathi ngizothatha le ntambo ngiyiphinisele kuGoth. Godfrey intambo kwezakho babayi lapha ekhaya mlaleli.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.